Ayeta go kubero mbaka wa parliament ya Uganda chikiri abantu bajenja South West Honorable Moses Grace Balieko akubiriza abantu okunyweza obumumu kunonya akalulu n'obuddo bw'okulonda nga butuuseemu ewalira eddala obukyayina enjawukana awo kiberenga kituwa omwaganya okuva mu kulonda nga waliwo emirembe. Olwaleero Balieko alambuddeko abampumudde Essed Primary School, ekyo nno kibeera kitundu kye. Olwo n'asobola okwogeramu okwona abakulembeze b'essomerero n'abazadde n'okubalaga ebiruubirirwa bye mu kisanja ekijja. Era amangu ddala agaba Falasidenti Malondebwe nga 15 Januari omwaka ogujja adde mu paliyamenti ya Uganda ebibadde bigolongotanye n'ebibadde byabuledde asobole okubeera nti abizuukusa ekyalo kisobole okuba nga kiyubula ebbala.
Era nasoma chairman PTA nti nze ndikujja mu paliyamenti to ensure nti this land we can accommodate a secondary school. Mu parish eno ya government zirabo ayi bwe tuba nalyo ate nga nze ku ekyo ekyo ti kizibu nze we mba ndi mu paliyamenti eyo keeke nasumbuza okuleeta ki ensomero. Era mbasuubiza bazaire nti we shall have a secondary school in the next 2 years.